kalume misozi yoka na iwe waponya sewu kolondo la pasila mago na mumage chimoti moti kusana mekubiri lidwa bidwa indi ya shingati anaose wandia bachire sukulu kwa iwe ndia bongozi ziro ndie tsogolo nyose la vitiko lila kusatega ogumba sewu landira ndalama kubosa bwana nzilo ndiye tsogolo nyozera ritsingolira sateka ogumba sewu landira ndalama kubosa bwana Banda uyulugawu Perola jendie umbuli Kumati wanda uya suguru Awati ulo witandagala Kusana menitawi yake Mechiwa na anga punzile Akasho kakulangi wako Mabula kingo kujota kundi Kapunziro ndie tokono Nyoze la ditimbolira Kusateka ukumba sewu Landira ndalama kubosa bwana Kapunziro ndiye tsogolo Nyozera ditsingolira Kusateka ogumba sewu Landira ndalama kubosa bwana Sadale mamuna, sama wasisizi wika Mawanjale lontuo salimba, ugado sana latila bombo Akamawa agama punzila, umale meladi uwa benya Salaji mawaloza iyo, uladu wakula ija male muwacha Kapunzilo ndie tsogolo, nyose la ditimbo lila Kuzateka ogumba sewu Landi andala makubosa bwana Mapunziro ndiye tsogolo Nyose la ditsingolira Kuzateka ogumba sewu Landi andala makubosa bwana Kusateka ogumba sewu Kulandi andala makubosa bwana Mapunziro ndiye tsogolo Nyose la ditsingo lila Kusateka ogumba sewu Kulandi andala makubosa bwana